Ati amasomero waginjawulo oluvannyuma lw'okufuna ebigezo bya bivudde mu masomero agamba nga ebivudde mu siniya eyokuna. Amasomero aginjawulo gakyagendezebwa mu maaso n'okuteekateeka okusobola okwebaza Katonda oluvannyuma lw'okukola obulungi. Mugamu ku bo kuliko Kawanda Muslim Senior Secondary School mu disitulikiti wa Kiso era abaddukanya essomero lino okuli Lumu Nashib amyuka omukulu w'essomero awamu ne Aida Nakigudde Kabuye omu ku baddukanya essomero baba nonga bategeeza.
Twebaza Allah tusobosezza okulaba nga abayizi baffe bonna baayise, abayizi baffe baayitiddemu AD era twebaza Allah abazadde mwenna abali eyo tubasaba okubeera nga mutongera abaana tujja kubagunjula nga bwe kyetaagisiza ddala tusomesa eddiini theology n'oluzungu ebyemikono byonna tubiteekako nnyo essira olwayo tuli wano eno tujaganya abaana baffe bonna baayise era bakwalifayinga okubeera nga bafuna certificate ogenda mu siniya 65 so abazadde tubasaba mutuwa abaana tujja kukola omulimu.